Destination Sound.
Singida's in the building. I go by the name of Cyril, aka Kamikaze.
Nimetoka Singida, nimekuja da kusaka mapeni. Nacheza na mida, siwezi kukaa wakati rumba neni. Mama liniambia pambana, usikate tamaa kizembe.
Talala vipi nyumbani, kuna madogo na mindo jembe.
Bata zetu waga Singidani na machizi wa mwenge mpaka manyoni. Tunavimbaga na kina naniwe masepe tusonga machozu seni. Ulele, ani, iza, aba, liki, jija, jija. Nyumbani, nyumbani, hata kama kuna shida gani. Wananita Kamikaze jina kuwa kita. Nikikupa kiatu changu nigawezi kuva. Nime haso kwenye mitaa, tena bala mpaka nimepata fame. Haikuwa easy bro. Huku kwetu walizeti na makuku kibao. Wabunge kama kingu kwenye sim niko nao. Yes, kwa pamoja tunawakilisha gida. Niwe Josie, da, siri ama niwe China.
Singida boy, Singida, Singida boy. 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 Singida boy, Singida, Singida boy.
Naipenda Singida. Wengine takwenda ila tukupoteza mida. Mida. Mana ndo hometown, mindo homeboy. Kote manyoni alikio mboy. Singida mjini wana enjoy. Iguguno nyumbani ndo huni toy. Napangwa kondoo maskini kamo deuji. Kiacha warembo wakali kawema sepetu bado tuna more babies. Mkoto upenda ata kama ujui nini sababu. Kiacha warembo wakali bado tunachimba madini ya dhabu. Sharo kwa tundu lisu Cyril mpaka waziri nyarando. Ato kitoka nje ya nchi bado mkoa still tuna run to.
Welcome to my hood.
Singida boy, Singida, Singida boy. Singida boy, Singida, Singida boy. Singida boy, Singida, Singida boy. Singida boy, Singida, Singida boy.
Welcome to my hood.
Singida boy, Singida, Singida boy. Singida boy, Singida, Singida boy. Singida boy, Singida, Singida boy. Singida boy, Singida, Singida boy.
Iramba.
Singida boy, Singida, Singida boy.
Iguguno.
Singida boy, Singida, Singida boy. Singida boy, Singida, Singida boy.
Igungi.
Singida boy, Singida, Singida boy.
Kalama.
Singida boy, Singida, Singida boy.
Iramba.
Singida boy, Singida, Singida boy.
Wanyatu.
Singida boy, Singida, Singida boy.
Singida boy,
Singida boy. Singida, Singida boy.
Ah.
Boy.
Yeah.
Boy.
It's Wakacha, baby. Singida's in the building, ladies and gentlemen.
Boy.
We are Singida United. So I see you.